Downloaded from ilovezedmusic.com.
Why? You flex. I go by the name of D-Check. Welcome to the fire department. Let's go!
Nina kumanya po bakazi wosiana. Bati siminga na me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina muona. Nanzelo zanga za tende kaine. Walindi milo mutima yue. Bari wewe na shiralo tulo. Monete wa chidia. Kale wapinga kumutima ya nika ya kale shifwanya na umi ni wewe ni wewe
no no no
you got me losing my mind in the head still you are my in the head utima wango na zanga iwe shifwanya na umi ni wewe.
Chikopopa ekizamu na kufela. Nipanga malaini nga baba pogela. Mutima na koma and I'm speechless. Nipase ko sentence nga ndine jela. Nga mala shanzi uza chikelo ni chako. Mfela nga nilo tesi mbili vapo. Beauty na poko si unazungapo. Ndiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipata wole kechikwela. Nifuna love unotiche kukwela. I'm running to you my laps. Nikulela kapiki chakacha tifake pamwela. Kanichi njanganda la mayo katana. Nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. Is a city that could go to Dila bako makolo Nkukete no moko na solo. In my next life I wanna be with you. Babidi chetipunda yolo. Perfectly humani kwana eh. Yadila jombo inde buwana eh. Inevya sote sana eh. Mojo peace if you got nothing to say. Wifey material si bagi badi. I'll give you my heart iwe kwa tigandi. Kelo so fly you never land. Love uni supply or no demand. ZTT I can never complain. X yange na mokali 10. Nikakuye wema kwela na BP. Buya nikupangise GP.
Nina kumanya po bakazi wosiana. Matisi ninga na me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina muona. Nanzelo zanga za tende kaine.
Fune winango baby. Let's go. Mr. Louis Daka, what's good? Mr. Young Furious a channel. Fashion is a gala. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Peter Petros a Capondo Zon. Mr. PTK. Turning up like 1, 2, 3. Let's go. All Stars Music Entertainment. Slim Boss. The fire department is in the building, nigga.
Downloading from ilovezedmusic.com.